Are you ready to give God some praise tonight? Are you ready to give God some praise tonight? Let me hear you shout! Yeah! Hallelujah! Yeah, let's roll, let's roll. Jesus. Woo! Come on, let me see you dance. Huh?
Bwana Yesu wewe mwema sisi tunakupa sifa.
Bwana Yesu wewe mwema sisi tunakupa sifa.
Sima na zamani zako utukufu na nguvu zina wewe Bwana.
Sima na zamani zako utukufu na nguvu zina wewe Bwana.
Oh,
Quillian.
Someone, come on.